Benda riazit,
Vendaria sita na rine resit. Vana bo paka bo nakaba sita bo medito change. Kufinde chita chipiti ya guma resit. Mustirigo nenga rine batal. Mixa chitaf, sote zotal. Kina zipul vana bo dal. Sko wanandonia huna usap. Pari nikai ziko wanga kai. Pari zikai ndo fara batai. Patu nikai kukitunga kai. Mbili wagone upaisonga kai. Fara limedi liso kori jet. Tiatu ni sheshe ni ture ni red. Sangwe ni bari no fara bo glade. Nyambeni buzani ndi jena na pez.
Vendaria sit, gold diggers, todo kita. Yeah, ibe packers, todo ni bita. Storage thori ka biti cha fita. Trekali trekala namba la rita. Mono mabono babona zikita.
Zonu na kola sita ya upel. Fari wapachi ni rwela ushel. Batu ba mta arili so pass. Gepi na prusa badai so pass. Mwaku na kesi ndi out is a gas. Kaisonga transi uko yange pass. Amu udao shika na wow. Taga ugone oshika na wow. Tabanyo ugone uchina na wow.
Vendaria sita na rinde ya sita.
Vendaria sit, 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 vendaria sit,